It's the magic music. Msaliwa malaika, unahitaji mtu wa kuongezea mbao atupae. Mekuletea Heleni na Cheni na jina lako kwenye kidani leo fai. Taka jisikie special special, fanya tulie kaseto kaseto. Ka baby face mobeto mobeto, namletea za loketo loketo. Do I believe in you? No doubt. And my love is true, don't doubt. How she can speak and say me loud in my mother, there's no one like you, I feel proud, yeah?
Ukicheka ukinuna, ukisema ukiguna, mzuri wa sura, kakujalia mama. Wakujongeza, anavyopendeza, umkuta kicheza, ikoko ya papa. Naona, naona, naona kama umeniroga, wanasema
she the one in my baby, una mpinzani.
Oh yeah, yeah.
Na kama ningeweza jina lako ningeandika angani.
Oh yeah, yeah.
Hautoe moyo nikupe ili ushike kiganjani.
Oh yeah, yeah.
Haya mapenzi sasa mashetani amepanda kichwani.
Oh yeah, yeah.
Toto laini laini,
Saga.
Michezo kachili kachili,
Saga.
Napigwa mawe mibaki, napigwa vita siwe nao migaki. Do I believe in you? No doubt. And my love is true, don't doubt. How she can speak and say me loud in my mother, there's no one like you, I feel proud, yeah?
Ukicheka ukinuna, ukisema ukiguna, mzuri wa sura, kakujalia mama. Wakujongeza,
oh yeah, yeah.
Anavyopendeza,
oh yeah, yeah.
Umkuta kicheza,
oh yeah, yeah.
Kikoko ya papa,
oh yeah, yeah.
Naona, naona, naona kama umeniroga, wanasema
kamata. I repeat myself back to the matter. You and I, you and I, yeah. You and I, you and I, love.
Look at your girl, come and kamata. I repeat myself back to the matter. You and I, you and I, yeah. You and I, you and I, love.